is DRT. Yoga on the beat.
Nikikwaula moyo unapatwa na shauku, kwangu ni ropia, nimeacha cheni cheni na vikuku, kinu na roho inaniuma, hofu na mwili unazizima. Ya Rabbi nijalie ya karima kwangu mpenzi. Oh baby baby usiende mbali, sijiwezi mi never lie. Come closer nijitai, nipe some time na mimi furai. Oh baby baby usiende mbali, sijiwezi mi never lie. Come closer nijitai, nipe some time na mimi furai. Yama wanenule mawane, nakupenda sana mimi na wewe ni milele, tusiachane.
Navyosema hani tutunze siri, mimi ni wako mapenzi kitenda wili,
pumzi zangu za kwako.
Babo vespa mama kwanza hakuna zaidi, wepana mina tunakasa zaidi, unuwe mabibi tena kibidi, ndoa ifunga kwa mama neli, mana tukito babu na bibi. Mola mola na jali,
nipe some time na minifurai. Oh baby baby usende mbali, sijiwezi mi anivalai. Come closer nijidai, nipe some time na minifurai. Zaidi, when a team is pana na kasa zaidi, nikoe mabibi tena ikibidi.